Action Manx Goosey Pan. We go make it to the top, cause he might judge or guide me. Creativity up on the machine. You go make it fire, fire, and the people feeling Naira. To the most struggle, manager to Chayam. Tiagasiva to Nuesa. Why? Eno most struggle te to Chakwana. Eme gongo waji kuwa teji kwasa. Tuli mu struggle totu nyumeza yellow. Tuli mu struggle etuwa. Tuli mu struggle sente zabula. Tuli mu struggle tuye yambira. Ne campaign zituwa. Tuli mu struggle etuwa. Tuli mu struggle sente zabula. Tuli mu struggle tuye yambira. Ne campaign zituwa. Tuli mu struggle totu nyumeza loni. Bitabo twateka mukapo body. Bobo jasiku wana transporti. COVID ya mpade experience. Tetucha omirwa chupa ya bia. Atuwa mabala wagasiba. Tulimu struggle tetu sinika. Tuo changa chai mubinika. Tulimu elandi road tavanja. Tulimu struggle totu nyumiza lecture. Musimanya vibuzo simanyanga vikoze vitya. Ebye vibuzi totu nyumiza. Tulimu struggle etuwa. Tulimu struggle sente zabula. Tulimu struggle.
Ne campaign zituwa.
Tuli mu struggle etuwa. Tuli mu struggle sente zabula. Tuli mu struggle.
Ne campaign zituwa.
Sure. Tuli mu struggle tewali kusasula. Tuli mu struggle nyimba tezifuluma. Tuli mu struggle tuli abi commando. Tunonya sente naye tezirabika. Tuli mu struggle twesala mivumba. Tuli mu struggle tewali bidula. Eno mu struggle tetuli ankoko. Sente zokolulu nakonywa mu kitoko. Tuli mu struggle tewali kusomesa. Ate mu struggle tetusomera waka. Tuli mu struggle tewali kubanja. Yadenze gwenda limadya era nkunyenya. Tuli mu struggle tonyumya mbuto. Manx Goosey Pan new boy. This a mad action Manx Goosey Pan. We go make it to the top cause he might judge guide me. Creativity up on the machine. You go make it fire fire and the people feeling Naira. Tuli mu struggle merete to chalia. Tiagasiva to nywesa. Why? Eno mu struggle tetu chakwana. Emi gongo waji kuwa teji kwasa. Tuli mu struggle totu nyumiza yellow. Peka ready katu eka tu veye. Tuli mu struggle etuwa. Tuli mu struggle sente zabula. Tuli mu struggle tuye yambira. Ne campaign zituwa. Tuli mu struggle etuwa. Tuli mu struggle sente zabula. Tuli mu struggle tuye yambira. Ne campaign zituwa.